Let me move for what day.
Baba upon the ting.
Let me move for what day. Let me move for what day.
Mwaju macha utundu.
Aye.
Kivunja jungu.
Aye.
Baby you got a nyungu.
Aye.
Nundu. Na paki benzi yangu tandale na sioni hatari yo. Mwaju macha utundu.
Aye.
Nakata fungu.
Aye.
Sioni uchungu.
Yeah.
Buku na kutosha kusuka
suka.
Twende kilioni mzuka
suka.
Garanti bila kufumuka
Muka.
Yebo yebo hujui la kuchumpa
Chumpa.
Utamu wandani ya dera ni badi
yowe
Paka na waza kichwa ni mikuku mari yowe Wanadamu anakoma Wanadai umenendea kwa sangoma Mi mchezo nisha usoma Na nadiriki kusemwe ni noma Mwaju macha utundu Kivunja jungu
aye.
Baby you got a nyungu
aye.
Na paki benzi yangu tandale na sioni hatari yo Mwaju macha utundu Nakata fungu Sioni uchungu Tunashauri wakula vitu naturali Staki nyama ya ngombe nataka churali Nundu, rojo,
tope
Make up kama ebitoke Ujui vitu kibao Zeda kubadili mikao na mambo ya mambao
yote
Embuongeza mautundu mama Wanadamu wanakuma Wanadai umenendea kwa sangoma Mi mchezo nisha usoma Na nadiriki kusemwe ni noma Mwaju macha utundu Kivunja jungu Baby you got a nyungu Na paki benzi yangu tandale na sioni hatari yo Mwaju macha utundu Nakata fungu Sioni uchungu
Let me move for what day
Oh yeah
Let me move for what day.
Bring back.
Let me move for what day.
Bring back.
Mwaju macha utundu.
Ay 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 ay.
Mwaju macha utundu.
Ay.
Kivunja jungu.
Ay.
Baby you got a nyungu. Na paki benzi yangu tandale na sioni hatari yo Mwaju macha utundu Nakata fungu
aye.
Sioni uchungu
aye.